daga horanay baga billati waxaydu siiseen waa ninkii ku beegnaa annaguna ma biinno abaalnaguma baaqdee ballan baa inoo dhexa ballan ballan baa inoo dhexa.
Erayadaasi waxay ka mid ahaayeen kuwo qayb ka ah xaflad ballaaran oo xalay abaalmarin caalami ah lagu guddoonsiinayay abwaanka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Abaalmarintan oo ay bixiso boqortooyada Holland waxaa sanadkiiba hal mar la siiyaa hal qof oo loo arko inuu horumar weyn ama saameyn ku yeeshay bulshadiisa iyo kuwa caalamka, gaar ahaan dhinaca dhaqanka, nabadda iyo horumarka. Waxaana abaalmarintan oo la aasaasay sanadkii 1996 lagu magacaabaa Prince Claus Award, taas oo loogu magacdaray boqoradda dalka Holland. Abaalmarintan sanadkan waxaa lagu maamusay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, waxaana ujeedada ay u siiyeen sharxaya safiirka dowladda Dutchka u fadhiya dalka Kenya, Ambassador Charles Rinches.
We are here to celebrate Hadraawi's work and his receiving of the Prince Claus Award. The Prince Claus Fund honors the outstanding achievements in the field of culture and development, and Hadraawi has been selected as one of the artists that have been awarded worldwide. I hope you will appreciate that you will hear and see this evening, and this is an occasion that highlights the importance of the power of not only poetry but also social engagement.
Xaflad iliyartu isqabatay waxaa goobjoog ka ah dad badan oo saameyn iyo magac weyn ku leh bulshada Soomaalida, waxayna qaarkood safarro dhaadheer u soo galeen in ay habeenkan markhaati ka noqdaan. Kadib sharaxaad kooban, safiirka dowladda Dutchka ayaa u yeeray Abwaan Hadraawi si uu u guddoonsiiyo abaalmarintan. Sacab iyo dareen farxadeed ayaa goobtan isqabsaday. Waxana waqti ay qaadatay in dadku ay ka bogtaan ama ay sawirro ka qaataan habka guddoonsiintani u dhacaysay. Abwaan Hadraawi ayaa xilligaasi dareenkiisa ku cabbiray.
Waxaa ii sharaf ah in dowladda Holland, gaar ahaan Prince Claus, gaar ahaan abaalmarin ay igu deeqday aniga iyo ummadda aan ka dhashay. Abaalmarintani waa dhiirigelin ifaraysa inaan dadaalkayga sii kordhiyo. Arrintu waxay salka ku haysaa in qofku macno yeesho raganimo, ku meel maro, kadibna dadaalkiisa lagu abaalmariyo.
Hadraawi ayaa ah abwaan iyo macallin Soomaaliyeed, kaas oo suugaantiisu nolosha dhinacyo badan ka taabato, wuxuuna goobta ka akhriyay qaybo ka mid suugaantiisa oo uu ku sawirayay sida uu u lahaa hami fog oo ah in uu dunida wax la qaybsado.
Tuducan hal abuurka ah ee ka mid ah maase aan leeyo magaciida la yidhaahdo gudgude ayaa caddaynaya yoolkayga iyo ujeedada aan nolosha ka leeyahay. Garowshiya jeer aan ka helo gaanka dunidayda, jeer aan galaa baxo arlada gooti iyo gooti, jeer aan gufaacada ku tago meela geliyaada, kaaliya islaamkaba ilaa taydu wada gaadho, bariga iyo galbeedkaba ilaa laygu gacan qaado, guray iyo islow iyo hurowgabaygu waa beene, gudadlaysan maaye tashiga waan guddoonsanay, waxba yaan indhaha laygu gubin gaabsi ma aqaane, gudcun laga tallaabsaday ila isbaadi lagu goobtay, gamas iishay gaashaan burburay gowrac laga maarmay, dunidoo giblada iidsan oo gacal walaalowday gudboonaanta xeerkeeda iyo garasho nuurkeedle.
Ereyo lagu ammaanayo abwaanka iyo dowladda Holland oo marti gelisay in ka badan 530,000 oo Soomaali ah ayaa goobtan ka bilaabantay. Abaalmarintan waxaa hore ugu guuleystay dad nabadda u ololeeya, saxafiyiin, qoraayo u kala dhashay dalal kala duwan oo caalamka ah. Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo ay hore abaalmarin u siisay hay-adda ICG ayaa iyadu leh.
Edda wuu iga nasiib badan yahay Maxamed Hadraawi, sababtoo ah wax weeyaan isaga dalka gudihiisa ayaa horta lagu siiyey, 600 oo qof oo aniga ma aragtay marka New York joogay aanan de garanayno isoo eegayay runtii waxaan jeclaa saas oo kale inaan dalka gudeeda ku helo laakiin isagu 600 oo qof maanta u joogta oo garanayo oo wuxuu guday iyo wax kastaba waxaan u mahadcelinayaa runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dawladda Israa safiirka halka ay yimay isa soo dhibay ee hajaysada qiimaha leh awoodka inta leeg halka ugu keenay Soomaaliland dhexdeeda
codkan aad maqlaysaan waa fanaanka Fuad Cumar Yare wuxuu qaadayaa hees uu leeyahay midheeda Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi taas oo xalay ka mid ahayd suugaantii madashan lagu soo bandhigay
Nabigay baan u mahadnaqay hey 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 yalla la yara wayay hey hey
Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa